Hey, Motif, what up?
Yeah.
Well, hang on, listen, my kizuru jusel. Na kibaa huchitembeza. So I be doing it well. Don't make a chakula kwa meza. You thought I was taking an L. Woo. But me and my team, we never. So now I be keeping it well. Woo. Baka wanake kwa jeneza. Aso ndo bado na chapa. So apo ndo bado tapata. Sivako ni jasho mifungwa milango. Ndo sahiko labo matata. Na hamisha mada kayole. Mina mpele karunda. Siza mesha mada kole. Na minisha baika nyumba. Ni easy mangoma na tunga. Ni vile my time hubidi. Na changanya rap na rumba. Naiweka mbaka na mugithi. Nipige video muone kwa TV. Nishike Nairobi pia na jiji. Akili ni nywele na zangu. Wacha tu compare tuone nani gwiji. Muda lidedi akanacho solo. Kashindo nje gani da follow. Nikaza kuslang makoro. Nikaza kuvaa magoro. Nikaza kujam na soro. Nikaza kuhang na kolo. Nikaza maslang za yolo. Nikaza kukam na mchoro.
Nisha lala nje mvua jua la nichoma. Na kunyanya sika kwa mtade ile Sichoki kutafuta na mimula ata nyona Ata nikisota tazishika one day yeah.
Oh na 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 yeah. Chali ya ghetto yeah. Oh na 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 yeah. Chali ya ghetto
Kufika juu inafaa ujitahidi Mziki kazi kwangu inanifaidi So I don't care what you think I'm hearing This is what I do when I hold it down for my city Tabidi, what you when is in my biggie And I'm feeling sorry for those who say that usani hailipi Kila siku ya wiki napika mziki juu isha nipea kiki Na misi kufichi, misi ridiki mbaka mali ni miliki So nataka manoti sijae kwa koti ni jenge maploti juu mimi ni star Dodoma Nairobi nilipishe kodi na kuru tumoshi malini tuda Ataka unitakiwe, omilango niwe uwe na happy day Apa mambo ni safi way, chuku kwa ni itaku Feel like how I be with so OG just roll up with a pack of niggas and soldiers. Nobody can control us. We blowing over them boulders. Ain't stopping till it's all over. Wait a minute, hold up. Them praises go to Jehovah. Them praises go to Jehovah. Go to Jehovah. Go to Jehovah. Go to Jehovah.
Niko na formation flani hapa hivi. Kuna umse na tafuta lakini hapatikani. Kuna beast tulipiga naye. Nikampatia mali zangu lakini msame kata kunipatia do zangu So mse wa kwanza manyana angu shio mse Na kujenga fiti saa
Hey yo Ray, what's good young OG? Uwe mse nime mtoke yo designer, wezi ni waisa hii yani You do man, ze do ake menda hivo He needs to learn that this is how the streets work out here man
Nisha lala nje mvua jua la nichoma Na kunyanya sika kwa mtade ile Sichoki kutafuta na mimula ata nyona Ata nikisota tazishika one day yeah.
Oh na 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 yeah. Chali ya ghetto yeah. Oh na 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 yeah. Chali ya ghetto